trendybeats.com.
You know what time it is, homie? Steady, gotta do what you gotta do, man. Be possible. I've been there, done that. You can tell me nothing. I swear to God, it's not fair getting back for that.
And I still, Nico, still call my cup, my cash.
What fight,
Nico? Oh, Nico, smart, cast him the ice.
Na mwaka huu, paka mwombe. Oh, wala ina hapa, mana na chukua vikombe.
Yote na nyanyua makwata.
Na kauni dhani, mini mkongwe.
Mwombe feri, mze baba.
Mini ngombe.
Sizeki maini na nenepa siku ya mnada.
Na nafanya ibada, ukiloga na weka upanya.
Nimesimama kama moja, juu nimepinda kama saba.
Na sio mshamba wa warembo,
sio mgeni wa makahaba, nkipiga kimoja mwendo.
Sishindani mistari.
Nishona msanii backstage, ana mna washabiki, kisha ndo anaenda perform, kakata share hiyo mike.
Umuziki una mikosi na mengi kwenye riziki la wahuni tumefosi.
So kata sim tuko side,
hatuna kitu tuna udai.
Bila sifuri pia ni namba,
kikubo high tuna fry.
Hatuna mbambamba,
tuke nazi ni vunje yai. Tukutane nja panda mgaigai, nimekunywa maji ya bendera na ibeba tamba.
Wape habari, kila kona ya dunia tisi. Inaniaminia haters wale ni vania.
Mini hatari, sauti hii ukisikia mena pisha pisha jia.
Wapazani wanafyata mkia.
Hallelujah, wish masini mwone sasa, shetani usinivute.
Nita kupiga vitasa.
Sina pesa na soki nyonge na untishi kwa mvi.
Mana unafunika kombe sa mwanaramu sipiti.
God damn it,
kikubwa pumzi misina baya.
Sinendara unkichunga mbuzi, leo na choma mbuzi ulaya.
So usinune, ukiniomba lifting, nkafunga vyo.
Si ulijigeuza mtume, ukatabiri ntafeli bro.
Ukajiona kakake Mungu, dadake Yesu. Kujua riski mafungu, kadhani ntatembea peku,
Barikiwa ndimi mimi leo jana na juzi. Na ujuo kikosa ulimi auwezi kupiga mluzi.
Najiona baria mtemi kwenye meli wa giriki. Kama mnyonge ya uhemi kwa haswa kipande hiki.
Saka saka chaka tuchaka ukizingwa lazima utage. Surangu wa kiona chata mimjukua kambarage.
Nishafanye kila uhuni, nisha ish maisha duni. Nisha lala sakafuni, nikangato na kunguni.
Nisha chanja kila kuni, nisha deti kila sabuni.
Leo niko gaibuni and I'm blessed.
Wape habari, kona ya dunia tisi. Inaniaminia haters wale ni vania.
Mini hatari,
sauti hii ukisikia mena pisha pisha jia.
Wapazani wanafyata mkia.
More music on trendybeats.com.